Treasure, let me tell you why I love you so much.
Let me tell you why I'll keep you forever.
너는 이렇게 모여 온 거 my honey. 니키와 나의 미니 나 어머니.
I need you that I prayed for. 오늘가 exactly like what I saw in my dream.
샤랄랄랄랄랄랄랄랄랄라. 니키 랄랄랄랄랄랄랄랄라. 바타바타바타바타 fly a your cage.
나
bila unanipenda baby bongo unanichanganya ubongo ndo tucheze dance sile za kikongo na nikichoka nitapanda kwa mgongo unipigia story zako za uongo baby the way you make me feel make me feel make me feel
yetu sasa ndo inapamba mama
yetu sasa ndo inapamba daddy
the way you make me feel what a love what a love what a love you're my forever. Tabasamu ya kupapasa macho sauti yako nikisikia pia natulia yani pumzi ya sira nazo remo wakulini na saroho siku ya kwanza kukuona kwa macho samoyoni umekwamia siwezi kutania njo unipunguzie mawazo and I feel you in my air when I breathe I see you in my dreams when I sleep. You're the one I've been waiting for all my life. Mm. Deep down in my heart I believe
DJ Blasami is the blazing fire.
The one I've been waiting for all my life. Ukosawana wote malaika na mabawa yao wote wanakuiga wendo mama yao ni wewe nachagua sisemi nao sisemi oh baby uko sawa na wote malaika na mapawa yao wote wanakuiga wendo mama yao ni wewe nachagua sisemi oh sisemi oh sisemi. And even though I've never been here before, somehow I know that this is how it feels to fall in love. Baby, you know I love you. I place no one above you. I need you in my life forever and ever. You will always have my heart. We're meant to be together, me and you. Oh, me and you. Hey, uko sawa na wote malaika na mabawa yao. Wote wanakuiga wendo mama yao mbewe nachagua sisemi nao sisemi oh baby uko sawa na wote malaika na mabawa yao wote wanakuiga wendo mama yao.
chagua, si se mi. Oh, si se mi, oh, si se
ma. Penzi ayupe unaendele aje.
Yeah, yeah, yeah.
Amani aje.
Yeah, 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 yeah,
yeah. Na nani unajua ati baby it's cold outside. Fancy won't you come inside. You don't have to hide your love. Unajua ati baby I'm your guy. Fancy put your pride aside. You don't have to hide your love. Sema yeah, sema mpenzi are you feel umepotelea wapi.
Uniwe, niwe na hepa kukucheki. Anipenda ye nimemwacha nyumbani ye hajui.
Samis
baby wanichanganya zingua maliza mimi sijiwezi. Ni makosa baby forbidden fruit so sweet. Naenda mimi sitabaki. Tajiweka shimoni this is where we end. Yeah 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 yeah. Cause you're taboo.
Kwenye mapenzi zenye siri kali. Letu nalo linajua kali. Penzi letu siri kali. Wajua na kupenda malaika.
Tumejiseti we on the highway. Tukafunga breaki. Tukaanza bishana. Asking who is Diana. Vipi mnajuana. I swear tumejibetray. Baby tumejiseti. Cause love isn't here right now. I guess we'll never know.
This is DJ Kusami.
Inge
the blaze. The fire.
Kuja tumalize. Kinachokwaza. Baby ziandike. Punguza drama. Baby,
I don't wanna argue, kako sawa, minko sawa. Kako sawa, minko sawa. Akizile vitu tulipanga. Ukanishukisha namba. Najuna misi hiki tanda. Vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya. Kamlo badilishe namba.
DJ Pasamis, this is DJ Pasamis, the blaze and fire.
I'll know when I see you. Nitaona in your eyes. And I'll know when I hear your voice. Kwa kweli, this is
morning when I'm yawning. Like the scent of love, ukipika chai ya majani na mandazi. Such a lovely way to start my day. We getting high as I make you call my name. Tukisikiza ngoma za Bob Marley. Napenda vile una smile usisare. Nipatie zeze ni kuimbie. I wrote a song na nataka usikie. If you let me sing for you. Darling, darling, I will sing your favorite song. Because I'm feeling lucky to have you dance along. Oh love. Darling, darling, I will sing your favorite song. Because I'm feeling lucky to have you dance along. To your favorite song, baby.
Zombies.
In the town, I will show you around. Baby, slow down, let me show you to my world. Such a lovely day with my lady. Oh, man, it just love is what I'm feeling. I bless the day when you came my way. And I promise kuwanita kuenzi. Baby, time imefika for 20. And I can see you back to my sensei. So won't you let me sing for you? Darling, darling, I will sing your favorite song. Because I'm feeling lucky to have you dance along. Oh love. Darling, darling, I will sing your favorite song. Because I'm feeling lucky to have you dance along. To your favorite song, baby.
Don't even think about it. I've been there before. I wanna give you license, you take over the city. KGL, Menyeko, you coming for the money. Take it easy, don't complicate it. Be fat and simple, mami. Take time, don't rush it. God, you know me, the movie.
Sami.
So whenever you like, we can stay up till the morning. Sweet lover, you're the only one. Pick up the phone, use the handy, sweet lover. I wanna look at you, baby, kidogo, Katerina. Say whatever you say, she's my new lover, I deserve her. I wanna look at you, baby, kidogo, Katerina. Hey, say whatever you say, she's my new lover, I deserve her.
Oh baby, mon amour. Hakuna mwingine kumsikia kwenye masikio yangu. Hakuna mwingine kumuona kwenye macho yangu. Ni bebe, ni bebe. Hani nishushe mabani. Ni gege, ni gege. Mikoko tabani. Hey, ah, mi amor, nikuite jina gani baby, honey, boo, mon amor. Hey, mi amor, nikuite jina gani mama mbatazi.
LeBron baby,
she only want to reggae and calypso.
Charisma on the beat.
Indian girl, Nigeria.
Musa wine for the beat, come closer, drop down low, low.
Girl from
Basami, DJ Basami.
You
DJ
know what Basami. It is.
The Blaze,
the bad fire. Baby.
She only want to reggae and calypso.
Charisma on the business. Let me see you wine, bassa quen fi calypso. Rhythm so heavy now. How she a wine girl must be a girl from Kenya, girl Tanzania, South African girl Nigeria.
Bassa wine fi the beat, come closer, drop down low. Lord.
Girl from Kenya, girl Tanzania, South African girl Nigeria. Bossa wine for the beat, come closer, drop down low.
Cheza na vichu zarudia tena. Soma na leso kana tena na tena.
Kitofi 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 move. Badi kala wine, badi kazi ya bi move.
Every part of you, spell it out, mama. Tell me what you're feeling. Let my actions be what you're thinking.
Cause it tastes like sugar and spice and everything nice. Close your eyes, I'll make you realize you're winning in life. Yeah, you're winning in life. You taste like sugar and spice and everything nice. Close your eyes, I'll make you realize you're winning in life. Yeah, you're winning in life.
Baby, you can call me a superman. Chocho tell tataka nitakupa ma. You're my girl.
Call me a number one. Baby, you can call me a supergirl. Chocho tell nataka nitakupa, nitakupa. You're my man. I wanna climb to the top of the mountain. Let you cruise on this endless sea. Open up the windows to yourself. I want you to see what you do to me. Watch my spirit melt into your arms. Freeze this time so we'll never be apart, baby. I know you're comfortable under my skin, so don't let go. Pull me close, let the energy flow. From my head to my toes, like this split. Let's get lit, wake back up, then we do it again, baby.
Call me a number one. Baby, you can call me a superman. Chocho tell tataka nitakupa ma. You're my girl.
Call me a number one. Baby, you can call me a supergirl. Chocho tell nataka nitakupa, nitakupa.
What is the love? Makes you do crazy things. Ask my shoes. Uliza kiatu. And what I went through to buy you those rings. Ask my shoes. Uliza kiatu. Masaibu ninayo yapitia kukupeleka dina. Uliza kiatu. Na kadheri ninavyo katafuna eti ndo ukule baka pizza. Uliza kiatu. Ask my shoes. Ask my shoes. Uliza kiatu. Uliza kiatu.
Sami,
nimekopa nikupe, kumbe wewe ndo kupe. Nangangana ndo tule, juhudi zangu bure. I heard that love should always make us strong. But how I feel, I think that they were wrong.
Sami,
ask me why. Nasema taxi nilipe, rent mi nikupe. Kwele ziso kwe Mombasa, sijwene mapenzi nikupe. Mpaka we uhitike. Nasema taxi nilipe, rent mi nikupe. Kwele ziso kwe Mombasa, sijwene mapenzi nikupe. Mpaka we uhitike. Ask my shoe, kuku. Ask my shoe, kuku. Uliza kiatu. Uliza kiatu. Ask my shoe.
get sober, I'll get my act together. I will put my life in order, no longer be a victim of the devil on my shoulder. Lord knows I've been lost for way too long. I'm getting older. Now move down now, yo, yo, my
call my mama and tell her that I'm sorry for the lies and pain I've caused her. And tell her that I never meant to turn out like my father. Lord knows that she cried too many tears for all my drama. Now I'm bound to some baby. I call my daughter, listen to the stories of a guy that she called father. Hope I get the courage to say sorry to her mother. Lord knows that she tried to make it work. I pray the karma, the karma will be easy on me.
Kila mtu kwenye dance floor, kwenye dance floor. Let's go, let's go. Act like you know.
This is DJ Kasami, the blaze in fire.
DJ
Kasami, he's going blazing fire. Yo, by any chance, unaitaka unaikufia. Kwa streets, mikasa ngori zinanikamia. Najipush, nifike place mwezi nifikia. Lost so many brothers, God amenishikilia. Don't back down, face it head on. Ukini ona around, jua tuko zone. Neza toa form, vurugu we go down. Mikasa isukasa, ukimblame tunaku round. Tuna dishi this year, tuliwa card last year. Kitu ineza nikatsia, nikukosa kuona njia. Siezi taka kuidandia, kasi yangu nailipia. Wezi nikosa kwa njia, kani ukali unafikia. Kuwa mjanja kama uko maliniko. Energy iko nitakuwa richer than before. Uplifting my people on drugs at 20 detox. We ain't changing for nobody, pende vile iko.
Kaleka dance, get to time, imefika. Jitafutie space ya kutingika, yeah, yeah. Kulan, unalana tudakika. Kubali kama vibe imekushika. Left foot mele, right foot back. Uwa mosquito, shikanisha your hands. Tingiza mabega kimulembe man. Ipeleke mbele, then bring it back. Left foot mele, right foot back. Uwa mosquito, shikanisha your hands. Tingiza mabega kimulembe man. Ipeleke mbele, then bring it back. Left foot mele, right foot back. Uwa mosquito, shikanisha your hands. Tingiza mabega kimulembe man. Ipeleke mbele, then bring it back. Check it out.
Something about the way she turned her back on me. I know in my mind I'll never leave her. There's just something about the way we love each other, right? Though we fight all night and day, I know sometimes in love there can be pain. And even though we back to you. 'Cause that's when you'll start to feel my love. Feel it, that's when you feel it. That's when you'll start to feel my love.
Every girl deserves to feel like a star. And I know you are, I know you are. Every girl deserves to feel like a star. And I know you are, I know you are.
I knew you were when I met you. Nilitamani nikupeleke kwetu. Good vibes and I'm grateful. You deserve to feel things you never felt before. Love you like I never did before. You don't know what's in store for you. Melanin and so much more.
Heavy is your crown.
Heavy is your crown.
The way you hold me down.
I hope I never let you down, my love.
Every girl deserves to feel like a star.
Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja. Kama jali, mie kwako nyanga nyanga. Uwadali utafanya nilie. Wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby, na kuja.
Young boy,
hivi, bado na hasira, bado na nichukia, bado na kinyongo. Moyo wako ulishazira, bado unaninunia, hivi bado una usongo. Kusema bora tuachane, ndo kauli inaniuma. Kila nikikumbuka sitafutane, sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka. Tusijuane, nilisema kwa sina, naona najuu tusinitukane. Namba yangu nyingine usijefute. Chukiane na ugua, kila nikikumbuka zamani. Sisemi turudiane, najua kwako ni ngumu, haiwezekani. Ila want you to know.
kila mara ananifanya silali. Namuwaza yeye tu, anaiweka roho yangu juu. Ana utoto tu, sema uzuri ananipaga asali. Mina ilama tu, nafajileki kama suna, naulizi kama suma. Ata akinuna, bado napendeza mchuma. Mkimuona ananichuna, usinione huruma. Chamtuliwa na mtu, kutu yake chuma. Basi mwameni na mfena. Sawa, 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 mwameni na mfena. Yes, sawa.
Sahamu kuwa mwenye kujisi ndororo. Ukiwa karibu na mie najiona bora, lakini ukiwa mbali baby baridi linachoma. Uwepo wako we na mie umetia fora. Wendo daktari darling, nikitaka kupona. Hey, hey, hey. Unaniweza weza. Unaniweza weza. Unaniweza weza. Unaniweza weza.
It's good that
Malaini. Sitaki kitu, sitaki chochote. Nataka mapenzi.
Basamis.
Kama soi.
This is DJ Basamis. The Blaze.
Sipumi kitu, sipumi chochote. Na umwa mapenzi. Jama mweze nimeridhika. Na bado akinipa na nipa. Na kuna siku tunapa. Ufunu wafunika. Na tunafika kwenye pa. Eti will you marry me? Will you marry me? Ani will you marry me? Will you marry me? Eti will you marry me? Will you marry me? Honey, will you marry me? Will you marry me?
Shukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia, na kila sababu kujivunia ye. Yani kila kona umetimia, napenda manukato kinukia. Ukinigusa ndo nazimia ye. Yani kama ndege na wanae, tuogele na tupae. Kwenye kiota tukakae ninawe. Uje ni kubebe wa shangae, mwenye uchungu wa kazae. Tukicheza kuchi kuchi na hotae, minawe. Unagula pia, wala unafido. Chuchu za kunitoa majicho, hata uvegunia. Bado uko simple, unapendeza. Shepu sini, kiuno kijiko. Chumani wanipa madiko diko. Kifungu wa koki, ya nini mafuriko, meniweza. Oh my baby, te amo, oh my baby, te amo.
Hey Isabella, how you gonna come out and dance with me tonight? The stars look beautiful outside. So beautiful. Tell your mama I said sorry. I didn't bring you home early. Last time that I was a little tipsy. I know she doesn't miss me. So put on those shoes. that I like, that will go and dance the night away, away, yeah. Because YOLO, YOLO, we only live once, so oh. And me, I wanna have some fun. Punja mi kupa kama velo iko, up and away we go. And spend all my money on you, baby, cause I can't take it with me when I'm dead. But tonight, tonight, we are young, high, and alive.
Enter the big money in so fancy, 254 and Cedo.
Kwa wangu wanataka mashisha, na kwa mfuko pesa zangu zimeisha. Na yule waiter ananitisha, ati mabouncer atawaita.
Na huyu demba do anaitisha, na mina shindo sasa venye nitazusha. Tulipatana juzi kwenye Instagram, na mista kitoma picha.
Kita kuwa ngori, skiza story. Wacha kucheka hini ngori, nilimu wacha bila story. Na ukinjeza uja patana na ye, patana na ye, patana na ye, 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 ye.
Demu wa mashisha.
Uja patana na ye, patana na ye, patana na ye, 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 ye.
Demu wa mashisha.
Uja patana na ye, patana na ye, patana na ye, 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 ye.
Demu wa mashisha.
Patana na ye, patana na ye, patana na ye, 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 ye.
It's been a long, long, long time coming. Summertime, every place is sunny. We in the beach with my best friend Monique. We got money, go tell somebody.
Akuna matata, akuna matata.
We got no worries, we got no worries.
Akuna matata, akuna matata.
We got no worries, go tell somebody. Summertime bodies bring the summertime love. Summertime body bring the summertime fun. Summertime bodies bring the summertime love. Summertime, summertime, yeah. Summertime is a good time. Summertime in the good girls out. Summertime in the good vibes.
Pasami.
Summertime, yeah. Summertime in the good times. Summertime in the good girls out. Summertime in the good
vibes. Pasami.
Summertime, summertime.
Oh, oh, oh. Find me by the beach with a beautiful lady. Drinking Munazi, drinking Munazi. We got a pool party, join me, let's party.
Oh, oh, oh.
Summertime music, summertime love. Summertime bodies bring the summertime love. Summertime body bring the summertime fun. Summertime bodies bring the summertime love. Summertime, summertime, yeah. Summertime be the good times. Summertime be the good girls out. Summertime be the good
times. Kitanda mindo kuchi kuchi Atam alua jigi jigi Mbani malo ni kukidi gidi hey, kama we kitanda mindo kuchi kuchi Tam alua jigi jigi Mbani malo ni kukidi gidi hey, wanasema kibaya chajitemeza. Wanasema kizuri chajiuza. Niwacha mtomo waze na mwaga mate. Na uka mtuwa nyuka pangoni
hey, usije nizingua.
Sugar candy, ama nikupe banana. Na we unipe bongo pasheni. Ndo tunda na penda sana.
Sami,
apenzi leto sini fasheni. Ona tunavyo endana. Ona nipenda hadi sisemi. Ongeza zaidi ya jana. And I never knew love is this much serious. And I'm feeling you. Penzi
nijifichi nalieka wazi. My baby, my boo, najamini kwako sina wasiwasi. Gafla bimbu, ili penzi lako nila mwendo kazi. You're my butterfly, you're my butterfly, you're my butterfly.
But I know you're the one for me. Don't leave me waiting, I wanna be your queen. Give me love, I wanna be your queen. Oh baby, baby, don't you know, now you they cool me down when I'm hot, you know. Now you they give me joy when I'm down, you know. You they give me joy when I'm down, you know. Oh baby, baby, don't you know, now you they cool me down when I'm hot, you know. Now you they give me joy when I'm down, you know.
Hata kama Sisi ni atembele, oh my love. Baba mwenye nyumba kodi apige kelele, oh my love. Hata kama tunapanda dadali, minawe my love. Eti chetu chumba kina mavyo motele, inahusu. Oh, wala sidhani kama unipendi. Ila na wazo sipo kwepo ntashije, hey, hey. Mweza kona jua kama unanipenda meneka moyoni. Ila na wazo sipo kwepo ntashije, dono gopa.
Wana yeye kwake kichanga na bendelezo na yeye wake ustarabu nini nipewe. Wana muda mrefu nimekuwa mwenyewe. Sasa mapema narudi nyumbani, vitu na vikuta mezani, siri siri vya mtaani mwenzenu.
Kwa sasa
awe nipigeni maneno niseme. Vikao vika eni, mtoto simuachi,
simuachi.
Mawe nipige,
eno
niseme.
Vikao
vika
eni. Nobody loves you the way that I do. Nobody can love you the way that I do. Maybe nobody.
Basami
loves you the way that you do. Nobody can love you the way that I do.
Ukisikia nafunga ndoa, marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo ya kienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa, sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi anaishi hapa. Sikio mainpata, sina matata. Jisifi, waka, pendeza, tata. Kwa kashi, mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nikupe nafasi. Takwa rambo, rindone vita maji maji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua, nobody.
Nobody.
Wanasema sana, wataongea, wazidi umbea. Nobody. Nobody. Oh, and I know, and I know, and I know, and I know, and I know. You're the one for my heart and soul.
DJ Basami.
Nobody. Nobody can love me the way that you do. Nobody can love me the way that you do. Nobody. Nobody.
Nobody love me the way that you do. Nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, mauninja kufu. Anaruka na inuka na nguka pu. Nanepa winja winja warentu. Honey sugar ginger ginger my boo. Sauti ya kiongea tu mashallah mashallah. Mbu akitembea mwendo wa billions. Dala kama kajiongezea shape. Bala, bala. Kajipendelea mpaka kara, kara. Sauti ya kiongea tu mashallah mashallah. Mbu akitembea mwendo wa billions. Dala akikusogelea yu. Sasa akikuchekea du.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua, nobody.
I know you want a
your life around me. I know you love me and I love you too, baby. I know you like me, I know you feel me. So let me put a ring on your finger. I know you love me and I love you too, baby. Mr. Prevent, bang, I'm loving your acting. Chancha na kita kikingi simga. God just know that it's nothing. God, I am a basically trusting woman, woman, woman.
Another one
she
for the lady.
Woman,
South is over.
Adolezi kanipanda, nikakupuzu kwenye basta, yei. Tuka ingia kambo, nikasema na kupenda, ukasema unasoma. Bado na kuona daily, looking fly na kufeel even more. I wonder what I'm gonna do if you ever walk out the door.
No, kifi kifi maybe kirio na magoro.
Inge munya na gishisho iketa. Nira pa kimo getueka. Yungoro ryo ke hato. Ya esa gira. Oya, wago de kia ingera, ingera, aha. Tago de kia ingera, ingera, aha. Tago de kia ingera, ingera, aha.
Itana garo de kia. I'm on a romantic call. Baby panda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Leo nimebai bamba, leta mamako tuonge. Tuliko sana tangu masikio ni toboe. Hii namba ni ya mse wa movie hapa pez. Usireply hata kikutext. Uliwacha kubonda, tangu kuku zenu zende missing. Mliacha kushuku ule mkisi, kuna ukame. Na hopa bako aliunda fence. Nagopa sano kuliwe na fizi. Amona romantic call. Baby kona mti kama network ni blanda. Amona romantic call. Better option ni wewe, safwa elewe. Amona romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. Amona romantic call. Better option ni wewe.
Ni penzi langu kweli, baby ni petu. Na ukinikuta nimelala, unakuja juu. Tena kwa jinsi lini
wazazi wako waje wanieleze. Umetuma wazazi wako waje wanieleze. Unitaki tena na mashoga zako waje waniambie. Na mashoga zako waje waniambie. Ndoa tumeivunja.
Pasamis.
Siamini kuna time singeishi bila wewe. Mapenzi ya kukata na shoka eh. Yasha mwagika ya soleki ya yao. Basi nenda lote mama. Nenda lote mama.
Penzi unaenda miliku. Penzi kinoma noma. Yasha mwagika ya soleki ya yao. Nenda lote mama.
Ukatuma loya wako ate anisome. Ukatuma loya wako ate anisome. Kuwa watoto ulo nizalia eh, kuwa watoto ulo nizalia sitawaona tena. Badarani kanisani kwa chanda na pete jasha mwagika ya zoleki ya yao. Nenda lote mama. Nenda lote mama.
Penzi unaenda miliku. Penzi kinoma noma. Jasha mwagika ya zoleki ya yao.
Ukatuma pasta wako aje anikeme. Ukatuma pasta wako aje anikeme mama. Na madeni zangu kazitangaza ye. Na madeni zangu kazitangaza ye. Mitandao ye. Shemeji zangu ndugu zako tukionana. Wambie sisi bado rafiki ye yeah. Wasinipite barabara ni mama o oh. Umeenda lote mama. Umeenda lote mama.
Penzi unaenda.
Oh baby.
Penzi
kota
no mama
no mama.
Yasha mwagika ya soleki ya yao.
Basi nenda lote mama.
This is DJ Pasamis, The Blaze and Fire.